Nengo siyami zitazami izibopho yami Aziyobo babanye Aziyobo babanye singe Nitizini nengo siyami zitazami izibopho yami Aziyobo babanye Aziyobo babanye singe Nitizini nengo siyami zitazami izibopho yami Aziyobo babanye Aziyobo babanye singe Ngoba konke lokho abawenzayo babenza ngenhloso Baba banika amandla nabo beqhubeke Ngoba konke lokho abawenzayo babenza ngenhloso Baba banika amandla nabo beqhubeke Ngoba konke lokho abawenzayo babenza ngenhloso Baba banika amandla nabo beqhubeke
Ngilozi yokuthakatha kuwo.